Red Flag DJs. DJs.
Mix!
Oh, shit. Look who it is. It's your favorite bouncer. Two Loco Money.
DJ Chick.
In the mix, mix, mix.
Hey! It's just up, Mr. Selector.
It's good to be a DJ. DJ. DJ.
Mix!
Are you alive?
Mix! Mix.
Wishinge kwa gana mavuma kwanja manoti ni kuonge vya thamani ama ni wafundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami
DJ Chief the Mix Boss
my darling I need you love uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwena
hey!
Obasi jilegezi, nikubebe mbongoni
Ielew
Nika nikudekezi, nikutunze kama moni
Ielew
Wakija wapote, nifanye kama uwaoni
Ielew
Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni
Ielew
Oh baby, asa dansi nikone
Kwangwalu,
uwabamijo
Kwangwalu
Lulu Femi
Kwangwalu
Oh baby Asa cheza nipone
Kwangwalu
Uwabamijo
Kwangwalu
Basi cheza na mimi
Kwangwalu
Aha Mujongo mwaropa himu Mchungu kiruziwa Same mara sabini Uo mzungu sajalewa Kependa jua majini Kwenye ufungu pareniwa Kumbate baridini Kwenye tundu kama njua Uyo wangu nyama kuti usini jena kibiriti
Asawe
Benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatia vya kita nani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Koba sijilegez ni kubepe mgongoni
Ielew
hey! Kita nani nikoles kwa mbunu ya kingoni
Ielew
Kisha nitendeleze Nirutisho kutoni
Ielew
Weka mate niteleze Kama nyoka pangoni
Ielew
Oh baby Asete nsikitubo
Kwangwalu
Oh banwecho
Kwangwalu
Ululu feni
Kwangwalu
Oh baby Asa cheza nipone
Kwangwalu
Uwabamijo
Kwangwalu
Basi cheza na mi
Kwangwalu
Aha Nataka kucheza chura na ingali umbusi mama
Ainama inama
Asa omieshe
Ainama inama
Unacheza
Ainama inama
Unataka maja kisima na mwoga kututama
Ainama inama
Ebu omieshe
Ainama inama
Unachotaje
Ainama inama
Unataka upiga deki Wima umesimama
Ainama inama
Ebu tuonieshe
Ainama inama
Unapiga age
Ainama inama
Si unataka the pool table Samona unajibanga
Ainama inama
Ebu tuonieshe
Ainama inama
Unalinga age
Ainama inama
DJ Chief, the mix boss, Tini Fidem boy.
It's crispy the truth.
Oh yeah, why not fuck it up?
Girl, you know the sound when I come around. Lost you in
come as a baby. Pitcher was it, Wanga Kisera, what is that, Wanga Quakera? I got Javi Yamoko. Cause I just wanna dance and know.
In the mix, mix, mix.
Madonna, Makonde na Nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona, na wakisema na maweke, wambie uwera so, wakiringisha peremende, nitakugawia kono. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana, oh. Na wendo dokta kunitibu, niwe salama, oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sista. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sista.
Show me, show me, show me. Show me, show me,
show me. Show me, show me.
Sweet something, you all I want. Can't tell me nothing, stole my heart. That press guy that he made you. See nobody, nobody replace you. So tell me how you seen her. African queen, number one diva. Shake your pretty bum ting when I pump speaker. Don't you know we run things in a Tanzania? Oh, da 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 da.
Oh mama, you gon' make me sing. Oh na na imba. Giving thanks and praise. Feeling your embrace. You're my everything. One and only queen. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Anytime and any place. When I'm looking to your eyes, for I am good na yona. Pressure na ni 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 mice. Napo gwa na po. Siko chanya, aina ni changanya, chipe yangu mama. Ivo, ivo, ivo chunga tusichetengani. Ivo, ivo, taratibu tutafika mama. Nangoma, yako isakata, nakoma, dansi ukikata. Sangoma, wanini shanasa. I swear you did make me sing. Singing every day. Giving thanks and praise. Feeling your embrace. You're my everything. One and only queen.
Matapishi ni kinya. Wazirudisha tena kwenye kinywa. Japo mengi ulisema. Kama nuru kafra ukazima.
ikawa ngumu kukusahau. Nikasema moyo ukome kwa kali sumu na madharau, penzi ulivunja na ngome. Unajua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi, wewe ulifanya macho yangu nione wengi wao. Au kauzurumu moyo wangu, uliuza penzi kwa maneno. Natamani wewe kurudia zamani, ni ndoto wewe ni rubuni kwa penzi la kidani kama mtoto.
Mimi na wewe
acha ibaki story, mimi na wewe
mapenzi, mimi na wewe
acha ibaki story. Shuka tuliolalia, mapenzi yana siri kubwa, si shangai mtu akilia. Nakubali mboni zangu zimtazame mwingine, maridhia ya moyo wangu huenda sifungu pengine. Cha kushangaza hadharani mengi, ya kuficha ukaweka wazi. Nikaisi sijui mapenzi, labda kwako sinogi nazi. Na unajua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi, wewe ulifanya macho yangu nione wengi waongo. Au kauzurumu moyo wangu, uliuza penzi kwa maneno. Natamani wewe kurudia zamani,
ndoto
wewe ni rubuni kwa penzi la kidani kama mtoto.
Kipenzi sirani shilingi baby, kupendana zamani ndo wanavyosemaga, wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby, wakishaviona vya ndani basi wanakumwaga. Ndo maana ukichelewa dukani miaka moyo kana ni dunaga.
DJ Chef
in the mix, mix.
Isijamangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urikai. Gari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi, usinichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea ndumba, umenipendea rumba, vipi nikija kuduna. Oh, oh, usije mgezea punda, ukaniachia ngunga, wana kumendea chunga. Oh, oh, kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe.
Tumeumbiwa shida
maradhi ndo chanzo paka wengi wadange.
DJ Chef
niweke wazi ni kipi kinafanya urikai.
Nani DJ Chief.
Spin that back. Cab Mendix, one more time.
Are you nice, sir?
Red Flag DJs.
DJ Chief.
In the mix, mix.
Stop your records.
Ni mwingine sina tali na sikufunzwa mbaya tabia mabaniwe mimi kwako chali chali na nidonda funza mshaka jifia bora kukweleza imenishinda siri wendo umeniweka kiganjani Koshe na mwili Chone usije nyeka Kisangani Atuna kauli Zira poza Zitafanya tuwe madui Madui Kinywa tea kufuri Na matofumba Sije kutamani mabedui Mabedui
Mama wafone yo manamba wa
Manager umebaki jina nitakia
mashabiki zangu waloni sifu kwa maneno matamu. Leo mati zangu ni mitusi tu kwa Instagramu. Kimwana statangu eti na yanifamu. Hata mwana izi kimpigia ananifukia kama salamu. Na magazeti nyumbani kwa kukusa vani sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zari amemwagwa. Na venye nilivyo mnyonge tabia ya kwa jibu sinaga. Kama naiona michambo ya matemu wa zamani unapitiaga. Na yosema ya ramana sababu hakuna anajua kesho. Anepanga ni rabana ila meficha ni confidential. Ukisaliomba sana mumeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana dio adui mkubwa kesho. Oje utanipenda shauze ya poti cheta pofika tama. Kadiriki atachapo kuniposti pindisho zimekwama. Na nkipata si jasi ni mikosi. Oh jasi mezama mwana ni nusuru baba. Kama na mwana mwana angu roo yangu tifa na ngote. Anakwenda na mama angu pachaka kikweto na fukuzwa toke. Usilie sanrangu mwani angu chikaze usichoke. Wenda kesho zaume angu tavuma tena mambo ya nyoke. Hey, na magazeti nyumbani kwa kuku savani sunajuaga. Utasikia tafarani timondi kwa zari amemwagwa. Na venye nilivyo mnyonge tabia ya kwa jibu sinaga. Kama naiona michambo ya matemu wa zamani ya kikarege.
DJs,
in the mix, mix.
The only thing I have in my life is you. As a chomeka, nyambu ni wedaga.
Wacha benzi kama moto.
Ah, yeah.
Tukumeshe ha, wanopena choko choko.
Ah, yeah.
Na benzi kama bia, nileweshe.
Ah, yeah.
Uba kilo mia, nibebeshe.
Ah, yeah.
Ay, yo, yo. Komitaki, simama na mwana. Nenye makagi, little papi, niambie watakwa. Siju ni kukonga nyagi, imitaki, tukaimalize chumani. Kisha kumasaji, tukonge maji.
Hey, hey. My beautiful angel,
ah, yeah. African baby, sweetie sweet man,
ah, yeah.
You.
The Mix Boss, Pini Fidel Boy.
What's up your records?
Kama imetulika na kunirudia isiweta. Usiufosi moyo kupenda usipostahili. Yani ni kungangania nishachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha kairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga upaka pele ya umati tuachane. Na kama autojali tuite waumini mabari na mashe. Nyaishe labda saa kwa nini tutesane. Weli wendo ni kupenae hila unanipaka na bujina. Tusitoane nyongo. Nyama sina ni mifupa. Na yo tumboni. Kabisa swezi furukuta, penzi kiboni. Nimesha china lina nuka, uishi kokoro. Kurokosha ni kutwa kucha, yeah.
Bora tuachane,
bora tuachane silezi.
Bora tuachane,
yamenishinda mapenzi.
Inaona bora tuachane,
tuachane silezi.
Bora tuachane,
yamenishinda mapenzi. Nyama sina ni mifupa, na yona nomori. Kabisa swezi furukuta, penzi kiboro. Nimesha china lina nuka, uishi kokoro. Kurokosha ni kutwa kucha, yeah.
Bora tuachane,
bora tuachane siwezi.
Bora tuachane,
yamenishinda mapenzi.
Bora tuachane.
DJ Chief on 0702-498-251.
Make your money was the planner.
I'm gonna get them past your cabana. Girl, I always owe you down, anytime that you feeling down, mama say, girl, make you settle down, girl, I say, I don't let you down, but the smile make you know the frown, say, no one can pull you down, so me sing, say, win, 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 we go there.
Sina ma bank ska 50 mahaba tuna bank kamili yetu ayozi akiba nipe mwana ka efe au kiba wawe watatu ka ile zuko nai wapi street ya kimati na kuonaji niko kwa bajaji zaenda wakati la penzi tati kwa taxi icy ficha yetu safi
ikija Nairobi unipeleke Javan kanyika ucheze na boni baada hapo situkule shawa takona lini we
Nikija Nairobi, unipeleke Java nkanyika, awa, nicheze na body, bada hapo situkule shawa, takona lini we, takona lini we.
Nikija
nimeshika viwembe na miukani ya chaki zembe wakati we shamba mijembe. Kama upendo nyumba tujenge, takushonea shati kitenge, nikoli kwa mama situende.
Situ zimie mama wakati ya fitina, mina tamsu nojua wengi wala hai. Sije kesho kanibia changama kwenye uwezo sina, nikabaki na ubua. Mangapi ulishazusha tuzonge, mangapi lengo ni nyanganye tonge. Oh, mangapi nyanga kachinja na ngombe kikwapi sifanga itutishili zonge. Siri siri yetu ena mimi, wili wili hivi wana nini. Minatamu wana piri piri na washia nini. Siri siri yetu ena mimi, wili wili hivi wana nini. Minatamu wana.
DJ Chief
in the mix.
We not done with one.
Pasta pili pili ya washani. Sili sili yetu ena mi. Oh pili pili ibi wanani. We not done with one.
DJ Chief the mix bass doctors.
Wivu ni sina, ila sina imani. Na mina kupina sana, na usilete ukiwi nyumbani. I say hey, wivu ni sina, ila sina imani. Na mina kupina sana, na usilete ukiwi nyumbani. Kiwi nyumbani, kiwi nyumbani. Kiwi nyumbani, usilete ukiwi nyumbani. Kiwi nyumbani, kiwi nyumbani. Kiwi nyumbani, usilete ukiwi nyumbani.
Japo sija the deal, ulidanganya danganya lakini peace. Leta mapenzi usilete ukimwi tunapoishi baby. Uspende ongo kapolis, najua outing, najua party. Nikijaribu kukubana we are fighting. Weka ngata beba ishima vuja kes. Mario wana kupima kama ni mbobe. Nini ngonjo wendo doctor na wendo nurse. Sawa siku peti peti kwa kibes. Marangabu unatoka na dada. Yua marafiki mjini asada. Ujari family. Bata juma tatu paka juma pili. Ujua spendi kukuchunga chunga. Una mapenza kwa dia una vonga vonga.
Wivu ni sina, ila sina imani. Na mina kupina sana, na usilete ukiwi nyumbani. I say hey, wivu ni sina, ila sina imani. Na mina kupina sana, na usilete ukiwi nyumbani.
Usilete
ukiwi nyumbani. Ukiwi nyumbani.
Usilete
ukiwi nyumbani. Usilete ukiwi nyumbani.
Usilete
ukiwi nyumbani.
Mtu wa mabinti stay white kuya sidi ni force mzuli wa madiri. Sije tukafa kwa ngoma, unipate kama jari so kwa vida tukujari so please turia na mimi. Sije tukafa kwa ngoma, sijipangita kufarini mama. Nafuna mwili bado binataka ishi sana. Acho bishi zikeshi no chanzo cha balau. Nanifama maba situnguza kama watu wana kufa kila siku. Maisha matamu zaidi ya kila kitu. Mukipata ukimu ya ina mbinu. Madawa garama tuta kufa tuna kitu. Ujari family, bata juma tatu mbaka juma pili. Ujua spendi kukuchunga chunga. Una mapenza kwa ya una vunga vunga.
Wivu ni sina, ila sina imani. Na mina kupina sana, na usilete ukiwi nyumbani. I say hey, wivu ni sina, ila sina imani. Na mina kupina sana, na usilete ukiwi nyumbani.
kuchoka. Bara chumba cha furani, mtu gani we kwa kusoka. Washinda vipazani, ya wenza kukurupoka. Ukome mwana furani, ona uso livyo kukuboka.
Chica nanga de sekensi chomoke ndani
ana meme
tafuta namba bloku vimadawa samani
ana meme
so vijembe vya kanga wazi wazi mambo wa tharani
ana meme
ndio walipanga mwenye nyumba kaja ndani
ana meme
yenga yenga yoyo yenga 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 kwa hiyo na
wanyama wanasema dunia ina mapango yake acha majumba pesa magari ni wanawake nimezunguka nimefika kwake siwezi ficha nimeshanasa kwa pendo lake
haraba kakuma kiwana mwenye sifa ya upole hata mama kakusifu sana kitofauti na wale
wajana kule nilizama tafadhali niokoe mama unipulize nipoe When on my queen, baby, my only Sitopenda wende, bali, wande When on my queen, baby, my only Sitopenda wende, bali, wande Unaficha mbeleko kwa jiri yako
Jia jia tu nikubebe
Unaficha mbeleko kwa jiri yako
Jia jia tu nikubebe
We kama mtoto minakubembeleza
Jia jia tu nikubebe
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza
Jia jia tu nikubebe
Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata Kisura shefu siyo tembo taweka nembo watoto kupata Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata Kisura shefu siyo tembo taweka nembo watoto kupata
Koleza moto tupike tembele Kisambu chana zinjegele Sisi kutishe kelele sikwachi Linda na shamba wasijengedere Kuku nite kwa mchele Misi pigia nina wewe manati
Ndiyo mana, wako nimezama Sitaki miwa nitoe mama Unipulize nipoe
When on my queen, baby, my only Sitopenda wende, bali wande
When on my queen,
baby, my only Sitopenda wende, bali wande
Unaficha mbeleko kwa jiri yako
Jia jia tu nikubebe
Unaficha mbeleko kwa jiri yako
Jia jia tu nikubebe
Mika mamuto tu mina kubebeleza
Jia jia
Vionjo mitego unase ashike pochi umwage chenji Anakuchanganya kiunoni shanga Marashika mauko peponi Mtoto sauti kinanda Ya kumtoa chatu pangoni Ukisha tafuna karanga Utaki ataende sokoni Anakuchula mafaranga Unabaki na vumbi mfukoni Kiwa na peso tasifi wa kitambi Baby me I like that Na kukupamba kwenye simu, video, snapchat Pembe hana mana adimangi, anamuta sweetheart Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack Unaibiwa Unaibiwa
Easy DJ Chief
DJ Chief, the mix boss
oh, Red Flag DJs
Usigate na njondo za mapenzi Icheko bandia usuni kudeka kumbe anapitendi Maufundi toka tanga na zenji Vionjo mitego unase ashike pochi umwage chenji Anakuchanga kiunoni shanga Marashika mauko peponi Toto sauti kinanda Ya kumtoa chatu pangoni Ukisha tafuna karanga Utaki ataende sokoni Anakuchula mafaranga Unabaki na vumbi mfukoni Kiwa na peso tasifi wa kitambi Baby me I like that Na kukupamba kwenye simu Video snapchat Pembe hana manadi mangi Anamuta sweetheart Kisa na kesha jimu Kutafuta six pack Unaibiwa
sosa, wale wapenda verosa, ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, ogopa, miguu dashboard vishoka. Mchunguze cheki, toroka, nywele na pochi kakopa. Usije kuyavamia, yasije yakakutesa, hawachelewangi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suruali vibamia. Hata ukimuonga Ferrari, hatokuwa na rijali. Wakati chumbani webegi, ukifunga moja tuchali. Hata kama twana mangangari, vijana machachali. Hawachagui sehemu ya vita, uvunguni na juu ya dali. Ukiwa na pesa utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Umehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Unaibiwa, unaibiwa, unaibiwa.
DJ Chief
in the mix, mix.
Kwanza upendo baraka, ni kuchunge kujisumbua, kujichunge tu wenyewe. Na sikufunza taraka, mangapi ulinikosea, ila bado nipo nawe. Hata wanite soba, waseme umeniroga, kukwacha ndo siwezi, nimeridhia. Yes, she's my number moja, wengine watangoja. Popona,
shula la la shula,
ya rapi moyo,
shula la la shula,
pale napo kusikia,
shula la la shula, shula wangu, shula la la shula.
Anifikiria akipata muda, akipata muda.
DJ Chief
ameshaugawa. Paka cha penzi linafuja, limeshavuja. Mwenzie napagawa, na isi uchizi. Na netiweki haisomi. Anayofanya si sawa, nakosa usingizi. Mwili miwasho na vichomi. Mwambie mwenzie, yatima wapenzi mwanamkiwa. Omie, mapenzi ugonjwa nimezidiwa. Mie, wengine sioni kunitibia.
Kilio, kilio,
kilio na penzi langu.
Kilio, kilio,
huruma hana.
Kilio, kilio,
ya Rabbi Mola wangu.
Kilio, kilio,
japo si mama. Karafu, marashi yangu mwilini. Utamu wandafu, bonda meutia kwenini. Hamencheze arafu, penzi ya meli kafini. Yanajivinjari mwenzake na doda. Napata tu habari ya nagawa kuroda. Tetemeko moyo kupenda uoga. Najiepusha mbali kukwepa vioja. Mie, kwanto mateso nasurubiwa. Yatima wapenzi mwanamkiwa. Omie,
nitibia.
She got the eyes from China, hips from America. Hey, my baby, she's fine. She did a designer. Hey, twende chumbani tena gizani, pige pesi la maina. Hey, my baby, I am feeling your something. And tonight I'm ready. Only you that I'm wanting. Yoto changa nyezege, cementina udongongo. Mwendo wako wa matege, uko nyuma mbongongo.
Dance ama kulusa, dance up. 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 Hela, hela. Pashi la balesh, otashe totalesh. Ndapu nika shor. Hela, hela. Pashi la balesh, otashe totalesh. Ndapu nika shor. Na malikon. One love, I'm a love it. Unconditional. Pange nkote style it. Original. Say what you need,
my love.
Babe, when you be,
my love.
Hey, trust me,
my love.
Babe, get coffee,
my love.
The way you move your body, yo.
Yeah.
Look how it, I'm a study, yo.
Yeah.
I wanna be your baby daddy, yo.
Yeah.
I wanna be your Super Mario.
Yeah.
Come to me.
Yeah.
Baby girl, come to me.
Yeah.
ABC.
Yeah.
Baby, come get it.
Ukanika
moyo wenye matamanio na unapenda pia, ila nitaijutia nafsi nilikufanya chaguo. Acha kula moyo ume ulipita njia, nilivyowanyima ndugu vya siri nikakutunzia. Usijaleta furu akili ukaitibua, najuta kujitia bubu sitaki vya kusikia. Kisa pendo unisurugu mengi nishayafumbia, mbona nilikuthamini mengi nikakusubia. Sikusema zara wengi wakayasikia, siwakunipanda kichwani ukumbuki tulipotokea. Nakunishusha thamani kipi nilichokosea. Kisirani ugomvi bila chanzo, ni kweli upo moyoni sina budi nilivue pendo. Ingawa kishingo upande
nafune ama niwe sulani, na wewe uzi nguo nifume ama niwe ndo uwe maji yangu na wanume. Nifanye kucha kama ukiwashwa mimi kukume. Sema mama niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumbani uwe simu unalia hata nikikubiku. Nisimame kama kinyozi nikikunyoa unanisifu. Niwe godoro na shuka nilale nawe kila usiku.
Funguo gari ya bosi wangu
wako zezeta, zezeta.
Niko radhi nifunge ule wewe
mimi zezeta, zezeta.
Unataka ati nyumba ya baba yangu
wako zezeta, zezeta.
Kifaranga ni bebe kama mwewe
mimi zezeta, zezeta.
DJ Chief the Mix Boss
Red Flag DJs, DJs.
Mama, sitaki paka na panya vika zangu. Ninataka niwe mafuri kipaka zikote mwilini, yeah. Ama niwe taulo kanga laini, hey. Ukioga nina kufuta kutoka juu mpaka kwa chini. Mashala ulivomeza kuhutabani, naishi mchumbasi nivarana. Tena sikufanyi vocha soko dukani, nikutumie mchumba tutupe jala. Nasema mama niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumbani uwe simu unalia hata nikikubiku. Nisimame kama kinyozi nikikunyoa unanisifu. Niwe godoro na shuka nilale nawe kila usiku. Nafunguo gari ya bosi wangu
kwa kuzezeta, zezeta.
Niko rapi nifunge ule wewe
mimi zezeta, zezeta.
Unataka ati nyumba ya baba yangu
kwa kuzezeta, zezeta.
DJ Chief the Mix Boss.
Hello, vipi siju unanisikia. Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka na sahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama yani tukuwazaga. Vipi nyumbani, hali ya mumeo na wana na anti shani washikwaga. Kile kidonda changu chero kinanitia tabu, najitahidi kukaza roho ila nadhidisha adhabu. Tena sila yugo nasubiri maajabu. Maumivu yangu yajapata dawa.
Ningekutimizia
Kama pochi na ngawira Sani patrie doze Kasi tacha ni panira Sinifanyia jose Tange tange kajamira I say You're fire, baby.
Fire, 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 baby.
Fire, oh, oh.
Fire, 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 baby.
Your love is sweet.
Fire, 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 baby.
Tamu paka mwisho.
Fire, 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 fire.
DJ Chief.
Chop that song again. Chop it again. Gangsta.
Are you lying, sir?
Okay.
It's you, hey. A savage, yeah.
You're my sexy and rose. Tamu sexy and vanilla. Yeni kuki umoze Kama pochi na ngawira Sani patie doze Kasi tacha ni panira Sinifanyia jose Tange tange kajamira I say, you're fire baby
Fire, 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 baby
Fire, oh, oh.
Fire, 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 baby
Your love is sweet
Fire, 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 baby
Tamu paka mwisho
Fire, 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 baby
Fire, oh, oh.
Fire, 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 fire Baby,
fire, baby,
fire, 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 fire. I need to catch your attention. Fire, 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 fire. Bini usaka bisa ndomo. Fire, 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 baby.
Wasi wasi ni wakina kwa kusina. Yatanjema lifajiri chana uzima. Wana kesha kulitabiri mendo kuchina, baby. Tena wengine wakubwa mili watu wazima.
Tanga kunani, murugu meche mkwa kwani. Mtoto tari wakandana Samba chumbani, endo mesi uwanjani Sini pie simba yanga
Mbuma kama tsunami Jinsi kuna tetema Sura zarina sani Shepu sepetu em I say, you're fire baby
Fire, 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 baby
Fire, oh, oh.
Fire, 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 fire Cheka sura kito Fire, 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 fire Kini gusa kabisa no more Fire, 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 fire
Let me tell you something about this bobo
Fire, fire
Love I get for him because so robo
Fire, fire
Mama see the way they love they make me to gyrate
Fire, fire
So not only him go fit and join my bigo eh The way you shock my brain I cannot explain
Fall for you with no shame
Fire, baby,
fire, fire, fire,
fire, fire,
baby.
Fire,
fire, fire, fire, fire, baby.
Your love is sweet,
fire, 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 fire,
fire,
fire,
fire,
fire, fire, fire, fire, fire,
fire, fire, fire, fire, fire,
fire,
Watch your one.
nijitahidi sana. Wana siku mbuku nchalada, ila kinachonchanganya hakuna ngia kabla. Tena nakupa maua peleke, usije atupa na umbawa ya poke. Nasuna tafunga siku
mwonga. DJ Chief the Mix Pass.
Baby, oh na na na. Yeah. furaha. Nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza, juu ya meza. Oh, ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa.
Mix
akimwana usikupenda itawakosti. Na usiku yangu nishajikoki. Kuku rafiki zako tunasema
happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
DJ Chief, the mix,
bass. It's your boy, D.Y. Dennis, and you're not chilling with DJ Chief, DJ Chief.
Sinyogi pombe leo ntalewa, ni wapesha umbe walochelewa. Ziki nipanda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba.
Forever. Oh yeah. go gum body. Girl, I see they see me so. I will never let you go.
Paka na pata mi kadi. Wapuna taka mi kadi. Kote mi ni bo. Say my beautiful. I'm in love.
I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need.
I'm in love.
Let me give you what you need.
You got me dancing, party, fiesta, forever.
Oh yeah. Yeah, nika bisa mena ini maliza.
Red Flag DJs,
DJ Chef,
in the mix. Yeah, nika bisa
mena ini maliza. Oh yeah. Aki tuzo nisa masaka. Oh yeah. Asi sanguilo maperfeka. Oh yeah.
Zamani kutoa kadi na maua wanataka mani ukilipa unakuwa roa ufundi kitandani soma gufu kujikamua unafika ndani uja Tomasa unachanua wanawake wa leo wanataka mikakati ukiwa mzogaji haki ya Mungu wapati mapenzi ya video hata kutoa kamasi Tini kinywa maji na kuona kwenye glasi
Silipendwa hey,
kupiga chabo geto
Silipendwa
Konora deto
Silipendwa
Che na kapeto
Silipendwa
Manje ina mobeto
Silipendwa
Izo ni sama za kale Sangulo mapepe kale Bolingolo molo
Silipendwa
Wanga chipolo polo
Silipendwa
Na magi ya kandoro
Silipendwa
Simba wa morokoro
Silipendwa
Tani spati shkari kuru kabisa
Silipendwa
Ivi yukwa PMB dogo latifa
Silipendwa
Babu tale wapi papa misifa
Silipendwa
Squeezy party atwenda giki bisa
Silipendwa
Mpira na pele
Silipendwa
Tanu na nyerere
Silipendwa
Ashangedere
Silipendwa
Alusi mabere
Silipendwa
Eti uze nyumba wekeshi maba Eti lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
Silipendwa
Mabanda ya sinema
Silipendwa
Ibumba na mlema
Silipendwa
Daimondi na wema
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Sangulo
mapepe kale Nagina sogi dogi
Silipendwa
Chanali analogi
Silipendwa
Uviza saibogi
Silipendwa
Bandame anodi
Silipendwa
Unani bipungu pigie umeweka vocha Ule wewe lipe mie umeniona rofa Tena na madada wenye majina Acheni visa Unaita ukaledina Unakwena tisa Nyele za kichina
Silipendwa
Pochi za kwa zima
Silipendwa
Sena na betina
Silipendwa
Bashite kwa jima
Silipendwa
Red Flag DJs, DJs,
DJ Chef,
in the mix, mix.
TV kwa jirani,
zilipendwa.
Ifani,
zilipendwa.
Zari aifani,
zilipendwa.
Ya nini kunichunguza naishi wapi,
zilipendwa.
Nala chapati kwa maini ya umakapi,
zilipendwa.
Kuto kunikali ya chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki. Samba mapangala
Silipendwa
Kipanki kajala
Silipendwa
Onyango na jangala
Silipendwa
Lufufu mkandala
Silipendwa
Cheni ni vidomo domo Utupia ni tunguli Kisa pesa za mgomo Musimu wa makufuli
Bongo
mani yondo
Silipendwa
Sikinde msondo
Silipendwa
Agari ya udongo
Silipendwa
Abu walori yondo Silipendwa
Izo ni sama za kale
Silivu maga sana
Sangulo mapepe kale
TV za kichogo
Silipendwa
Wakina mandojo
Silipendwa
Wakina iogo
Silipendwa
Wakina tupogo
Silipendwa
Eti msiba ukiona bundi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogopa popobawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mpangazuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na hakuna malinda Didi ya mini dada
Silipendwa
Miuno ya ichi baba
Silipendwa
Domo cha ijabu
Silipendwa
Michezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama za Magufuli sika jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
Silipendwa
Vikatuni vya magenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchungu Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa melini
wase wangambo. Ifi yuko pi Benjamini, wama mojambo, wavete na muamporini. Vita nara, hey, nandam jela jela,
silipendwa.
Kidali kongolela,
silipendwa.
Maxi na zembwela,
silipendwa.
Yumane chana fela,
silipendwa.
Izo ni zama za kale,
zama za zamani.
Sangulo mepepe kale,
kamanda dasunda,
silipendwa.
Alumanzira ndumba,
silipendwa.
Simu za dole gumba,
silipendwa.
Johari na kanumba,
silipendwa.
DJ Chef
in the mix.